anakwenda pale na mpira nani winga tena sana kama leo na
unamjua machupo unamjua unamjua kaniki unamjua unamjua mapunda unamjua kama simba lito sana lendi eti mnanuna najua mpendi na nasikiza tuenda kistendi tunavoya pipa mafraye mireti
indo simba ye.
Unamjua moja tisa tatu tano kidume ndo mezaliwa metoka ndani yangu snitch unaongea nimehanza burudani kabla hulo japaktiwa vito maji maji pale mjini Songea
Indo yanga yetu yanga yetu Indo yanga yetu yanga yetu Indo sima yetu sima yetu Indo sima yetu sima yetu
wanangu sipo tundeni mikono juu wanangu yanga tundeni mikono juu wanangu sipo tundeni mikono juu mama wanangu yanga tundeni mikono juu.
Walikuwa wanakuja nje na basketi.
Watoto wajuzi lakini mpaka tunguli zishapanda ndege.
Inagusa.
Mto jiko.
Over my daddy body.